bigere bye oyakola ebyakawagula ennyo yatujjukira bwe twajeera n'atuwonya eri abalabe baffe aw'ebyokulya buli kirina omubiri mukama asaanidde
Kwa sukari